mpenzi wangu, mpenzi wangu. Just wanna be with you. This music still hurts, so tell me just what to do. Mpenzi wangu, mpenzi wangu. Binding alone, dancing with the stars, looking to the stars. So tell me where you are. Binding alone, dancing with the stars, looking to the stars. So tell me where you are. Rafiki wa kike, Rafiki wa kike, Rafiki wa kike. Tell me where you are. Rafiki wa kike, Rafiki wa kike.
Rafiki wa kike, Rafiki wa kike.